Nisikia ibu ya nini? Nimekuja na nani hapa mjini? Yani kuna watu wana umimi, hatusalimi kisa mumini. Hajui godi wa kwetu sote, ulipo yupo na we popote. Hata kama nyumba za ibada tuendi wote, nafanya ibada nkiwa chumbani. Inamana kukubalika, nilazima kukudharulika. Kupata kazi kukukuaminika, nilazima kukukutumika.
Wanashinda na Mungu wao.
Come slowly, come so, come slowly.
Wanashindana na Mungu wao.
Wanataka kushindana na God.
Oh God, yeah.
Wanashindana na Mungu wao.
Come slowly, come so, come slowly.
Wanashindana na Mungu wao.
Nimeshafanya mo kama mjini basi mtoto kariako. Yani nimeshashika do, nishawahi kucheza kamari kwa roho.
Wanangu kambi, popote kambi, tunalewa chochote bora miyumbi. Nimekuzidi vingi mpaka dhambi, ila usishangae moto nisiendi.
Inamana kukubalika, nilazima kukudharulika. Kupata kazi kukukuaminika, nilazima kukukutumika.
Wanashindana na Mungu wao.
Come slowly, come so, come slowly.
Wanashindana na Mungu wao.
Wanataka kushindana na God.
Oh God, yeah.
Wanashindana na Mungu wao.
Come slowly, come so, come slowly.
Wanashindana na Mungu wao. Wanashindana na Mungu.